omusajja akalitemu ayitibwa Kristopa Okero Onyum era ngo yakwatibwa gye buvuddeko oluvannyuma lw'okuyingira mu ssomero omukuumi w'abayizi abato eriyitibwa Gaba Child World Development Center mu bitundu ebyaggabana lukakakana ku baana n'abatemaatemu ebijambiya abwera ddala banana lukabatta olwaliro atandise okuba nga bawakyawuzisibwa mu lujjudde oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okulagira ekitongole ekiramuzi kyono bamutwala mu bitundu ebyaggaba gyezzi omusango guno asobole okugenda mu maaso n'okuba nga bawakyawuzisibwa eyo omulamuzi ayitibwa Alice Komuhangi Kyuka ono yayingiayo mu musango guno era ng'ono amusomedde emisango gyonna gye yazzanga ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno ogw'okuna omwaka guno oluvannyuma lukakana ku baana bana n'aluka batematema okwali Gideon Eteku Kais Erungat Ignasa Seruyange ne Yano Odeke era nga musiya kino zembu yagezika zengoye kooti ekubyeko obugule ng'ebyokwenda binyweziddwa okwetoola kooti yonna ebitolo bino ebyeggaba bwetudde okusobola okulaba ng'abantu babulijjo basobola okwerera ku musajja ono kyokka emisango gyonna gimusomeddwa agyegaanye nga kooti egenda kumala ssabbiiti nnamba okutandika olunaku olwaleero lwetandise okutuusa ku lunaku olwokutaano ejja kutandika nga ssaawa bbiri ssaawa ssatu ez'okumakya okutuusa ku ssaawa kkumi ez'akawungeezi.
Kristopa Okero Onyum ng'ennaku z'omwezi bbiri ogw'okuna 2026 eggaba Alexandria Youth Development Center mu Gaba Trading Zone Gaba Parish Makindye Division mu Kampala District ng'alina ekigendererwa kya Seruyange Ignatius bamubuuzizza omusango n'agamba aguwulidde naye mbu teyagukola.
Counts for the last charge is also a charge of murder. The particulars of this offense are that you, Okello, Christopher Okello Onyum, with malice and falsehood, you unlawfully caused the death of Odeke Ryan.
Kati polisi esabye bannayuganda bawangala mu bitundu ebyeggaba ne Uganda okutwaliza awamu okusobola okulaba ng'ebalika polisi awamu n'ekitongole ekiramuzi okusobola okukola omulimu gwakyo mu nteekateeka y'okulaba ng'omusajja ono asobola okuwozesa obulungi mu lujjudde abantu babulijjo okusobola okuba nga kiyobola bamanya ekituufu kinyina ekyaliwo ku nsonga eno. Omwogezi wa polisi mu ggwanga Uganda Lusoke Kituuma bira bituuseeko abadde nga ayogerako eri bannamawulire mu lukiiko lw'abamawulire polisi bwetuuza mu lunaku lwa bbalaza mu kitebe kya polisi enaggulu mu Kampala.
Kooti eri ku sini naye jasuffe nga poliisi kyetwagala jasa okubakubiriza nzi mugezeeko nnyo okulaba nti mukuuma eddembe kubanga tukimanyi nti keesi eyo yaleetamu ebbugumu lingi kulaba nti omuntu yali asobola okukwata abaana bana n'abasanjaga so naye kyetusaba mukuume eddembe no ebyo byonna bikirizibwa mu demokrasia yaffe Okero bw'aba ayina abantu abagenda oku ngaba loyal twagala nkyowulire abantu nkyatebe nabo baagala kuba jagambula then n'ekirala kooti mugiwe ekitiibwa kyayo titwagala tuwulire nkyate abantu bakubaana meeza bakola ki bakuba enduulu mugiwe kyange era tukoze deployment nga polisi tulaba nti abalamuzi tubawa security ne ofiisi ya DPP basobole okukola emirimu gyabwe nga tewaliwo taataganyizibwa.
Ebina agenda maaso n'ebineeyongerayo ku nsonga eno tujja kubituusaako mu liiga kuyagana ddako.